Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Ebiye gwe wankuba Wansakata kiboko sanoga Otambule bye binkolera Nkwagala nnyo ne siyinza kukuta Yudi wana donulinu Yomukwano teyakufanana Yegwaba kire ebirungo byomukwano Byonna byanoga 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 Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Baby kalaboko nze nkusaba okatwale Kakubere ku mutima ogume nkusaba okasime Akwagala okufa Oluba lugendo manya Otuse ejolaga Yegwaba kire ebirungo byomukwano Byonna byanoga 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 Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Baby omukwano gwo nange Tunyumirwe tubeko nange Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola Ebiye tugwendaba Omukwano gwo kunyuma Onyumire byo byokola Nti byokola